namhlanje kodwa ngikwazi ukuba kini bathule isihlanu namhlanje kodwa ngikwazi ukuba kini bathule isihlanu namhlanje kodwa ngikwazi ukuba kini bathule isihlanu namhlanje kodwa ngikwazi ukuba kini ngiyasebenza
I'm